Boy.
Yeah.
81 001. Mitchell Waffles.
You are now in the zone.
Tutokole nandi amehepa shule mande akasema tukutane pale eti adolescent in the morning ati in the morning kumbe mtutokole ati in the morning kotori tori nikona pochi pongeri pori tukapati ndongori ngori fanyo na beba ndondo
aiweze komodi indongenze konkodi nasikika pobohi odi odi ngongo
tutokole tutokole amehepa shule tutokole amehepa shule uyu tutokole amehepa shule.
Tulikutana pa Paxton Inn, konyagi Holy Spirit alikuwa tuma jean, Slay Queen angara Safari King, mtoto Nuru Ain maro anza kijin. Most F she was fresh and clean, Billie Jean, Black Beauty ali drip melanin. Akani show boss na itwa Regine, karibu kachi na kasendua Mary Jean. Mara kidogo akaona kamzinga, tukawa high, friends kamusinga. Nishi vipi ungependa kula chinga, mfupa nyama utakula bila kinga. Ukona place, location kwa dinga, CCTV kwa lu na pinga. Safe sex, beni mapinga, weni pedo kubageni ujinga. Mara kidogo mabare draka pull up, unafanya nini na mtoto wa shule? Kabla ni bonge lisha kuwa handicapped, Kenya pole huni mtoto wa kole. Kumbe kole ali drop out, wazaza wanabara waja found out. Amekuwa kitafuto for a while, kajifanya nimelala nime knock out.
Tutokole, tutokole,
tutokole,
amehepa shule. Tutokole,
uyu mtoto,
amehepa shule. Uyu tutokole, amehepa shule.
Jeje, ningejua jeje, ni mtoto wa kole. Ingekuwa weje, ungefanyeje, kani mtoto wa kole. Ningejua jeje, ningejua jeje, ni mtoto wa kole. Ingekuwa weje, ungefanyeje, kani mtoto wa kole.
Mtoto wa kole, mtoto wa kole, amehepa shule. Mtoto wa kole, amehepa shule.
Amehepa shule, shule, shule.
Uyu mtoto kole,
amehepa shule.
Amehepa shule.
UN, Pwani University, KU, Hali J-Quart, Hali True, Strathmore Uni, USIU. Chunga mtoto wa kole.
Uyu mtoto kole,
kole, kole,
amehepa shule.